Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo kuri mikoro hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mukanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma dukurikire ikiganiro ejo, naho guhera saa 12 za mu gitondo turakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Ndabaramukije mwese muri ko murakurikira iradugije rya Amerika kuri mikoro muri kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye, Alec Scarletos na Spencer Stone na banyamerika babiri bagiye kwakirwa n'icubahiro n'abategetsi b'igihugu cy'Ubufaransa kubera ubutwari bagize mu kwaka inkoho umuhungu w'imyaka 46 yari kwaragerageza kurasa abantu mu gari ya moshi yari vuye mu gisagara ca Amsterdam mu Buholandi ija i Paris mu Bufaransa. Bazoba bari kumwe na Christ Norman nawe nyene yari muri iyo gari ya moshi akaba yarafashije abanyamerika. François Hollande, perezida w'Ubufaransa, yaravuganye ku telefone na mugenzi we Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwari ukumushimira ku bikorwa cy'ubutwari Alec Scarletos na Spencer Stone bari muri abasoda ba Amerika barwanira mu ndege bakoze mu guhagarika ico perezida w'Ubufaransa yise ko cashobora kuvamwo ubwicanyi buteye ubwoba. Perezida François Hollande atekanya kubakira bari kumwe bose abagize ico bakora kugira ngo umusore ntagire ubwo bwicanyi. Ico mwomenya nuko muhungu yamuka mu guca Maroc yakomerekeje abari muri yo gari ya moshe harimo na Spencer Stone umwe muri abo basoda. Perezida Barack Obama yaciye avugana ku telefone na Spencer Stone amwifuriza misuhuko ku izina ryiwe no ku izina ry'abanyamerika bose. Umunyamerika yari yakomeretse ku izosi yaramaze kuva mu bitaro byo mu gisagara ca Lille aho ni mu Faransa. Muri Afghanistan havugwa ikibombe catezwe n'imodokari gihitana abantu 12 hari kwinjiriro ry'ibitaro biri mu gisagara ca Kabul ndi kumuga mukuru wa Afghanistan. Muri abo bapfuye harimo abanyamerika 3 b'abanyekontara muri ca gisikare c'ibihugu bya Buraya bigwaniza umwanzi hamwe 5 bari kwarafasha muri Afghanistan. Umwe muri abo 3 yaciye apfiraho nyene abandi 2 bacikana kwa muganga bari kubaragerageza kubahembura. Abari hafi babibonye bavuze ko ico gitero cari catezwe imiduga yo basoda ba 5 yari ciye hafi y'ibitaro Shinozada bikoreramwo abadakorera leta. Ico gitero nta numugwi numwe uracemanga ariko kiri mu bitero byinshi bimaze guterwa muri iyi minsi ya vuba, kimwe muri byo kikaba cahitanye abantu 50 abandi 100 barakomereka. Abarwanyi b'abataliba nibo bemeza nibo bimanze ibyo bindi bitero bimaze kuba, naho abanyamerika rero nabo bafashanya bahagarize urwana muri Afghanistan kuva mu mwaka w'2014 abatalibani bobo bagoma bagwiza ibitero cyane cyane aha kazuba kiri cikakiye. Ubu ingabo za OTAN ziri muri Afghanistan harimo n'abanyamerika bashika 13,000 gusa. Akazi ngo bajejwe ubu ni ugirisha imyimenyerezo igisoda cya Afghanistan harimo no kubigisha kugwanya imirwi y'iterabwoba. Igipolisi cha Republika ya Macedoine ku munsi wa 6 caragerageje kuzibira amajana n'amajana y'impunzi zashaka kwinjira muri ico gihugu zivuye mu Bugirigi ariko biranga. Ico gipolisi carakoresheje inkoni kiratera n'amagrenade atera ubwoba n'amakuru z'amosozi bamwe muri izo mpunzi barakomereka ariko abandi baruhira kwinjira. Benshi muri bo rero baje bahunga ingwano iri mu gihugu ca Siriya bakaba bari bamaze iminsi barara hanze batagira n'amazi yo kunywa canke ico bifuka. Intambara yatanguye mu gihe gipolisi ca Macedoine cariko kirarobanura impunzi z'abana bakiri bato abandi nabo bacabiruka ikivunga baca mu mirima itazitijwe insinga gushika barinjira. Ku munsi wa 4 ico gihugu ca Macedoine cari cashizeho amategeko nk'ay'igihugu kiri mu ngwano kugira ngo gihagarike umurwi umurindi w'impunzi zashaka kwinjira mu rugero rw'abantu 2,000 ku munsi. Abo bose rero bahagana ku mbibe z'ibihugu biri muri wa murwi Schengen. Muri Somalia abantu bashika 18 nibo bapfuye abandi 20 barakomereka. Aho hari ku munsi wa 6 umuduga wuzuye ibibombe waturikiye hafi y'ikigo abasoda b'abanyakenya bo mu ntego za misome bigishirizamo abasoda ba Somali mu gisagara ca Kismayo. Ico gitero caremanzwe na wa murwi w'iterabwoba Al-Shabab ubicishije mu radio yabo Andulus aho bavuga ko wishe abasoda ijana. Iyo nkuru yarejejwe na Colonel Muhammad Hassan avugira igipolisi cyo mu gisagara cha Kismayo we yemeje ko hapfuye abasoda 14 gusa.
Arakoze cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Mbona ibiti by'inganza marumbu ngera ni urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikiye. Yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM.
Tujyemeye ku mateka y'u Rwanda mbere y'ubukoroni, amategeko y'ubutaka agaragaza ko uburenganzira ku butaka bw'abagabo bufitwe n'abaturage muri rusange. Nta muntu ku giti cye wari wemerewe gutunga ubutaka, ahubwo yari yemerewe kubukoresha gusa. N'uyu munsi rero uretse uburenganzira abantu bemerewe, leta ntifite ububasha bw'ikirenga bwo gucunga ubutaka bwose bw'igihugu. Ikabikora ku nyungu ya bose kandi igamije amajyambere nyayo mu by'ubukungu no mu by'imibereho myiza hakurikijwe uburyo buteganywa n'amategeko. Mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda ku ngurane z'ubutaka, aho abaturage bagurirwa ubutaka bagahabwa ingurane ingana n'agaciro ku butaka bwabo. Turaza kurebera hamwe icyitegeko ribivugaho ndetse n'inzira bicamo. Muri iki kiganiro kandi abaturage nabo bahawe urubuga, turumva ko babyakiriye yewe n'ingaruka bahura nazo. Bamwe bagiye batanga n'ibitekerezo kuri icyo gikorwa. Bakunzi bacu ya kinamico nyiramubande yahigereye, nimujye kure.
Ndakwemeye pe.
Nukuri. Ntabwo ahubwo nari nageraho nifuza kuzagera. Haba hari imyenda na dodi y'abantu bo muri korali. Yari myiza shawe. Niwabyumva.
Mbere yo gutangira reka mbanze mbibutse uko mushobora kutwohereza ubutumwa cyangwa se ibitekerezo byanyu, aho mwakwifashisha nimero zikurikira: 0788545411 cyangwa se kubakoresha Tigo 0722255411. Ushobora kutwandikira kuri page yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo, naho email yo ni ejoyoutheco@gmail.com. Ngiri ryo tugiye kuganiraho muri iki gihe cy'iminota 25. Dutangira reka duhere ku nkuru ya muri Shyaka, maze tugezeho ibisobanuro ku itangwa ry'ubutaka n'icyitegeko ribivugaho.
U Rwanda ni igihugu kigizwe n'ubuso bungana na kilometero kare 26,338 kandi ubwo butaka butuwe n'abaturage barenga miliyoni 11 nk'uko byagaragajwe mu bushakashatsi buheruka gukorwa muri Nyakanga mu mwaka w'2012. N'ubwiyongere bungana na 2.8%. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku butaka buto, kuko kugeza ubu kuri kilometero kare imwe hatuwe n'abarenga 340. Ibyo bikaba bituma ikiguzi cy'ubutaka cyiyongera uko imyaka igendeza. Nanone kandi havuka amakimbirane iyo bibaye ngombwa ko abaturage batuye ahantu runaka basabwa kwimuka kubera ibikorwa by'inyungu rusange. Rimwe na rimwe abaturage ntibishimira ingurane bahabwa. Ubundi iyo havuzwe ko abaturage bimurwa kubera ibikorwa by'inyungu rusange, itegeko ngenga nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu nomero 43/2013 ryo kuwa 16/6/2013 rigenga itangwa ry'ingurane mu Rwanda rivuga ko igikorwa cy'inyungu rusange ari igikorwa cyaba icya leta, imiryango itegamiye kuri leta, amashyirahamwe yemewe n'amategeko akorera mu gihugu cyangwa icy'umuntu bwite, ariko kikaba gifitiye akamaro abantu benshi. Uyu ni Nturenye nabo Iberi, umukozi ushinzwe ibijyanye no gupima ubutaka n'amakarita mu karere ka Gasabo, aratangira atubwira uko bigenda kugira ngo abaturage bimurwe.
Biterwa n'umushinga uba wemejwe nk'inyungu rusange. Iyo umushinga umaze kwemezwa nk'inyungu rusange, nibwo twinjira muri gahunda yo kuba twaganiriza abaturage tukabagaragariza uwo mushinga, bakawutangaho nabo ibitekerezo. Twakwemeranywa hagati y'ubuyobozi n'abaturage ko ari inyungu rusange, tukinjira muri icyo gikorwa cyo kuba bakwimurwa bagahabwa ingurane ikwiye.
Ariko nanone mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango USAID Land Project bwakorewe mu mijyi 12 yo mu ntara z'u Rwanda, wagaragaje ko 60% by'imiryango 15 kuri 600 yimiwe ku mpamvu z'inyungu rusange, imibereho yayo y'ubukungu yasubiye inyuma guhera igihe bimuriwe. Arakomeza asobanura ibijyanye n'agaciro gahabwa ubutaka bw'umuturage ugiye kwimurwa.
Mu bijyanye no kwimurwa kwe, ni ukumubarira ku giciro kiri ku isoko munsi kuko yubariwe ku giciro kiri ku isoko biguha ubushobozi bwo kuba nawe wagura handi ko niba bakubariye sambu yawe metero kare wenda ku bihumbi 10 muri yo karitsiyari yigura nawe urumva ubushobora kugenda ukagura
ibikorwa biza kwisonga mu byimura abantu haza imihanda yimura abarenga 55% kwijana na 15.5% bimurwa n'ibikorwa by'amazi n'amashanyarazi
Hirya no hino mu turere tw'u Rwanda hari aho usanga abaturage bagenda bagaragaza amakimbirane aterwa no kutanyurwa ku ngurane bahawe ese koko haba hakirimo amakimbirane reka tubyumve mu nkuru ikurikira na bagenzi bacu Yves Nkuye mu Rugi ndetse na Charlotte Ineza baganira n'abaturage ba Kayonza iburasirazuba bw'u Rwanda
Ukigera mu mudugudu wa Nyabugogo ho mu murenge wa Kabare aho ni mu karere ka Kayonza akagari ka Rubumba ukerekeza amaso mu kibaya cyaho ubona urugomero rwubatse ku kiyaga gito kizwi nko kwa Kayobera mu rwego rwo kuhira amaterasi ndinganire ari muri iki kibaya no mu nkengero ubu ndi nko muri metero 200 uvuye ku rugomero
Abaturage bari bafite amasambu n'ibindi bikorwa muri iki kibaya barabariwe bahabwa ingurane y'amafaranga. Ibi bikaba byarakozwe mu kuba hajya hahingwa imbuto zikurwamo imibavu ihumura perfume mu rurimi rw'amahanga. Twumve ya Gambe Jean-Claude umwe mu baturage wari ufite umurima muri iki kibaya.
Twego baratunguye ubaje bavuga ko tugiye kubarura metero 80 kuri metero 76 amafaranga ari bagaze urebye kuko nzagaciro gukora nyine kuzaburaga n'umwana wanyu akazaburaga n'umwuzukuru n'undi uzamukomokaho wenda amakibero rwagara wenda nka miliyoni nka 40 bari babaze miliyoni 1,980,000
uyu ni umuturage utashatse ko amazina yavugwa tumusanze hatuye turi ko yari amasaha yo gufungura nawe avuye ku meza aha ratubwira buryo ki yakiriye ingurane
Yeye nari mfite ubutaka bungana na hari 22
Kwizo ari 22 baguhaye amafaranga angahe
500,000 bari barambare miliyoni n'igice
bakakubwira ko baguhaye 500,000 kubera iki
ngo niko ubutaka bwanje bwanganaga ngo bakwemaye mukandara umukandara batubwiye yuko ari ahantu hagomba kujya haterwamo ibiti nta muntu ugomba kuhahinga kandi baduhaye amafaranga 50,000 ubutaka bwanje ubundi bwari mu rutoki nagenda nkaca mu bitoki ariko ubu ngubu nyine ingaruka za zangezeho nuko habyo kingomba gutema ubundi kugera ngo numve nyuzwe nuko amafaranga bari banyemere bagombaga kuyampa nkareba kandi nagura urundi rutoki kugera ngo nange mbone ukombaho nabana banje
nubwo abo baturage batishimiye ingurane bahawe Harerimana Emmanuel utuye mu kagari ka Cyarubari ni umugabo w'abana babiri w'imyaka 35 y'amavuko we aratubwira uburyo yishimiye ingurane yahawe
nkanje nari mfite isambu yanjye naraguze nk'ibihumbi 5 ariko bagiye kubara agaciro kabyo kahagaze muri miliyoni 200,000 muri rusange njye narabyishimiye cyane
nyuma yo kuvugana nabo baturage batandukanye twashatse kumenya icyo ubuyobozi bubivugaho kwegera umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyarubare agira ibyo dusobanurira nubwo atashatse ko ijwi rye rikoreshwa
Godance Uwizeyimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyarubare yemera ko byatangiye abaturage basa nk'abatabyumva gusa nyuma yo gusobanurirwa bihagije bakagenda babyumva Godance ashimangira ko inyungu ari nyinshi kuko abaturage bazakuramo akazi gahoraho mu mirima n'inganda zitunganya ibyo bihingwa ahara nemeza ko abatari Shirwa biri hafi ko ari processis y'amafaranga yatinze.
Dushimira Yves ndetse na Charlotte iyi ndirimbo ishimishije mwe mwese mudukurikiye.
Ibyo kwigira nyoni nyinshi nkemera kwirwanira nabisize inyuma. Sinzigera
Arakoze rero Princess Priscilla kuri yo ndirimbo nziza. Dukomereje kuri mikro ya Nicole Muziranenge afatanije na David Hitimana bari kumwe n'urubyiruko ndetse n'abakuze bo mu kagari ka Karera umurenge wa Ririma ho mu karere ka Bugesera bavuga uko babona igena gaciro ku ngurane z'ubutaka.
Uko mbibona nago bihagije nyine bitewe nuko ibiciro by'ubutaka bwazamutse. Hari nk'igihe twagura nk'ikibanza n'icyo mu 500 mu kibuga baje kutubara bakaguha 400 bakaguhombya yo baba waratanze ukigo bera rero utaburana na leta ugapfa gufata yo baguhaye
arafata ikibanza ngo ni 182 kandi ahugiye bakaguha 600 muri make mbona amafaranga leta yatanze ntabahuriye n'ibikorwa umuntu yakagize ibyo byo kuvuga ngo ibikorwa ngo byabonetse kubera ubwinshi bw'uko umuntu yarabifite bara ufite nk'isambu barabaze ngo ni 2 million n'igice ngo kubera nta biti birimo ngo namazu birimo kandi 2 million n'igice ntizikigura n'amatarasabiri ubwo si cyerekeza umuntu azerekezamo ni iki
ikigaragara cy'ingwanwa leta itanga irahagije dore ahantu bituruka bituka ku buntu n'undi wari usanzwe umeze mu kibuga niba wari ukenye bagwa amafaranga makeya ahwanye n'ubushobozi wari ufite nk'umuntu wari ufite ibintu bihagije n'ubundi yagiye abona amafaranga agaragara akaza akagura kanasagura
uko bimeze ntawe byishimiye uko baturage benshi umuntu wari ufite ubutaka bunini niwe wagiye agira ikintu abona umuntu ufite akantu gatoya we nta kintu yabonye uko urubuga ngo bafata kuri metero kare igiciro bagiye bashiraho ni igiciro kiri hasi cyane ikibanza nk'ubu nk'inyuma y'ikibuga gihagaze 1 million kandi umuntu ufite ikibanza ntago bigeze bamuha wenda na 1 million harimo n'inzu harimo abagiye babona muri za 700-500 kibanza cyo kitagira igikorwa ni 180 ugasanga byo ni ikibazo umuntu wimurwa
ngewe iyo ndebye nk'ukuntu hano bambariye ubuso bw'iki kibanza nta iyo ngiye gushaka ikibanza mbona kuko hari kiyongeyeho hano niba barambariye 182 n'utundi dukeya aho nagiye gushaka ikibanza nkibona ku 1,000 hejuru ya 500 nkabona nubwo ari iterambere kuko riri kuza ariko noneho hari aho bidahuza n'ubuso bw'ubutaka bwanjye nk'ubungubu nkanjye nicyitanzeho urugero njyewe hari aho banyishyuye ariko igihe banyishyuriye kuva mu kwezi kwa 9 bampa amafaranga make ariko noneho hasigaye hafite amafaranga menshi ntawe nari nabona aricyo gituma kuyonimuke bigora kuyomvanga bigora.
Abo tukiri kumwe reka mbibutse ko ikiganiro ari ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika babwira ko ibyarenzozi bibaye impamo aho uyu mwanya mugiye gukurikirana gace ka mbere k'ikinamico Nyiramubande abakunda ikinamico muryohera.
Yewe uzi ko nari nzi kuzi kudoda bigeze aha
nibyo
biga mbabazi ndakwemeye pe
nukuri ntabwo ahubwo nari nageraho nifuza kuzagera haba hari imyenda na dodeye abantu bo muri korali yari myiza shawe ntiwabyumva
yewe niyo warekeraho ibi birahagije
nukuri
uzi ko nabwiye abantu imyenda yanjye ndi kuyidodesha ku mukobwa bita mbabazi wo mu nkambi ya Rwijuru bakankurwaho amenyo ngazanyikira ibitenge
iyo ubwo nuko batarabona icyo umuntu yakoze bazashira bemere giye kuva twahunga kandi nkava mu gihugu cyacu ndetse nkanaba n'impfubyi nahise mbona nta bundi bushobozi niyigira imyuga danti kudoda
yo
ni wakarabe
n'ukuri ubungiye kuzajya nambara ishati
yo
abantu bose muri centre ya Ruhizi bavuge bati abana yambaye ni
ayiwe
mani butiki iteri imbere
n'ukuri
kugaragara neza
n'ukuri biranshimishije cyane kandi ndanyuzwe pe ariko haba reka ngende ndumva amasahagi
none se mbaba
karabe
ko kuva mu gitondo nta mafaranga nacuruje kandi naraye papa akaba yajyanye kuyaranguza
nibyo
uraba ubisubije uzabizana ariko amafaranga abonetse cyangwa urabisiga uzaze kuyafata
shambege ukuntu nari nzi ko ndetse nta nihuta yema ntabwo gutangira rwose kuko ababyeyi mba numva bambona mikirara
ndeka shaga ko
rwose
buriya ni matera aranguze
ninjye akoze
ikiganiro cyo guharura kakayira Birambabaje sana.
Abigira ute se? Noneho wakubwira. Mu bantu banakinye kuri umupira sindimo. Ako ubute hejuru amabati bikamuse kuriza muri safata gya sotse akabona. Akarengane.
Ukuntu uri fake.
Fake ni se.
Uzikuri na kigenda mane. Kitavuza uwo musko.
Ah, shambeje. Ah, ibintu utazi. Ubwo si yo muvuga bakamuhana urwango ari kuzangira. Rwarangira rute? Nabikora.
Uwo mutipe ngeje azambona. Nkuri igihano mu mwanya we nkanje.
Zamutwara iki se?
Cyangwa wagize ngo nge mbegeti ndakira.
Yoroshya mbegeti.
Ubundi ntacyo nigira ndi munsi.
Oya, oya, rwose nawe wiza nibyo.
Kandi ani materu duhaye iki gihano. Nuko azi ko ndi uwo mu nkambi.
Oya, mbege wikabye. Urumva se yavangura mu guhana kukureka wakujije ngo nuko uri ku mpami koko. Iyi mvuye guhe cyangwa izuba rikaba bigera kuri bose nakuru abantu. Umva yaje kwihorera ngo nuko uri impunzi kadamarara. Aha, ubwo ani materu bayakubije nabo naje yarubye.
Amatungo nuko bako ahiruka
ahiruka karame
nikora
ndakumva mutwari
amatungo ko mbara ntabwatsi yigeze abona byabishatse kuvuga iki mu rugo rwanjye
ubwatsi burahari ariko nari nazigabura ahubwo nuko zawo maze reka nze nzongere
ntiwumva zongere zige zihage
dore kandi ndi kureba imyenda y'abahungu ngo bamudodema
urabona itambere
rwose irakomere
nange nkibona ukuntu ishati byonyine ukuntu ikoranye ubuhanga byanejeje pe harya ngo ni ibirori nyabakimushaka kujyamo haba
nyine ni abahungu b'inshuti zanjye twiganye bo bashobora kwiga kaminuza
nawe muri abo baziga kaminuza urimo se
oya ahubwo barashaka ko nibaruhuka twazahura nk'abantu twiganye tukagira icyo dukora muri uyu murenge
abo
nesere ko muzahurira muri santere yacu ya Ruhisi
oya bifuje ko twazahurira mu mugiso urumva ko nanjye nagombaga gukora iyo bwabaga wabone ko nubwo ntakomeje kwiga kaminuza nanjye nkibayeho nk'abandi
ibyo rwose
ubwi butike ari iyanyu ariko ngaragara nk'umucuruzi
ariko mwana wa
ariko uzi koko bidoze neza koko sha
bidoze neza
harya ngo ninde wabikudodeye ino mu Ruhiza batazi kudoda abantu bagisara
natubwire
rega ni mu nkambi ya Rwejuru bayindoze
ngo ni bande
ni mu nkambi
niba nabidoze nabi rwose ntakabuza nta nubwo yakubera uzi ukuntu umugabo umwe wo mu nkambi aherutse kunuka njye bariya bantu ntibanjyamo
ariko gatsimba ubwo ibyo bihuriye no kudoda koko
n'iyo myenda yisubizo yahoo
none se papa ikivuga ko abo mu nkambi bose batakujyamo wagututse bose bari bamutumye
si ibyo se
wende bari bamutumye
ubu se wa mugabo wakwambuye mukazengurukana mu nkiko yari uwo mu nkambi
mumbwirire mwana
uzi ko nabuze nayo kumwishyura akabinkopa
imana izamuha umugisha
ariko ibyo bintu ntakibyihishe inyuma
None sembaba
karame
wowe ibyo bintu mbwiye urumva nagushyigikira
ariko wanyumva pe
wowe urajya gukopa imyenda wadoze ku muntu wo hanze y'inkambi icyo cyizere kiva he
ariko rero ni umuhungu witwa abantu kandi mbona ari umuhungu utanyambura
aramaze
ubuse nari kwigarura kandi ari umukire ahubwo ari kubifatata
kuki se utabanje kundisha inama kandi mukora mukure
nabonaga nta kibazo kirimo pe
abantu binagura baje
none se ko nageze akambwira ngo narayabona kandi nanjye mbona nta kubeshya kurimo
ndakwiyane njye soronga nanga umuntu mubwira ntanye
ndabizi
kandi biri mu nshingano zawe
ndabizi pe
njye nshaka kujya kugarura ya myenda
urumva
neza
izina ryawe narikunze cyane rwose oh minyoni nta kazina keza vraiment
Ntabwo ari cyane.
Oya sha. Bisi
ko bakwise kiduhe bari kuyo.
Kiduhe se? Kiduhe nakabyinira banyita ku kazi. Urumva ari ribi?
Oya.
Hey.
Sinange numva nziga gutwara imodoka nindangiza.
Oh, nta kibazo rwose.
Ndacyane.
Ariko rero abantu bakunda kunyita tuntu. Iyo bashaka kunyubaha bakavuga tuntu kiduhe. Ahubwo se bahita bakwisha gutwara.
Iyi ngiyi itwara imwe sinayishobora pe
oya sha urabona bikomeye se urabona diregisiyo yoroshye kandi gushya mu vitesse rwose ntago bikomeye
nawe ikamira kuvuna
oya da
umuntu uza ni nko ku kigo cyacu no mu ntambi buri mu
oya sha
ni kape
ariko sha umenye wano uri mwese sha uzi kuno te neza n'ukuri pe
mukiruko nibwo mba ndi mwiza cyane
uvugije ukuri
shiraho imisatsi
reka sha
ariko nzaba mwiza ndangije kwiga nubwo mbona ndimo gutsinda
oh la la ahubwo se sha ahagiye uzaba ku diskwari
burya se
buya nanjye nizo karahava cyangwa sha twanyuhanye mu rugo ukamenya sibyo
Mwe kiduha gira minyoni se ayo masomo ya nimugoroba aho nishashya gasimba ntashaka ku muhungu we habana yambara imyenda adudeshije mu nkambi suronga nawe mu nkambi ntize yabuhanze yayo ibizacura iki ubutano zacikwe n'igice cy'akabiri cyanyira mu bantu
urubyiruko twese twiyumvire
Turashimira abakinnyi ku butumwa batanze tunamenyesha abakunzi bacu ko mugiye kujya muyikurikirana buri munsi mu kiganiro ejo tugeze ku musozi w'ikiganiro aho twaganiraga ku ngurane z'ubutaka n'amakimbirane aterwa no kutanyurwa muri icyo gikorwa gusa mbere yo gusoza reka mbanze n'ikaze muri se shyaka muri studio atugeze ubutumwa bwanyu mwatwandikiye karibu muri se
Reka duhere ku butumwa bwa Etienne uri mu karere ka Bugesera aho mu ntara y'Iburasirazuba yagize ati ndashimira cyane uwabashije kuva mu biyobyabwenge akaba yarabashije kwiteza imbere naho mu Rwanda Shyaka Fred mukunzi w'ikiganiro ejo ati dufite koperative yitwa Fashwa Kwifasha yo muri Nyabugogo twatangiye dukanika amagare ariko kuri ubu dukorana moto kandi mu byukuri ubona ko hari iterambere tumaze kwigezaho nk'urubyiruko undi mukunzi wacu yitwa Bernard niyo mugabo uri mu karere ka Rusizi wabona ko ibiyobyabwenge ari ibya mbere bizitira urubyiruko gutera imbere ibindi ni ubusambanyi kutagendera ku muco ndetse no kubira igishoro cyo guheraho kuri bamwe na bamwe Sofia mu Bugesera we yagarutse ku kiganiro twakoze ku bushobozi bw'abana n'ubumuga aho yavuze ko ababana n'ubumuga bashoboye kuko batsinda neza mu mashuri ndetse no ku isoko ry'umurimo bakaba batarahatanzwe Nico uherereye mu karere ka Muhanga mu butumwa bwe bwagarutse ku kiganiro cy'icuruzwa ry'abantu yagize ati dufatanye twese hamwe turwanye icuruzwa ry'abantu kuko rirasenye na Yvonne utuye mu karere ka Rulindo yunze murye ati nge mbona umuntu wize atahura n'ikibazo cy'icuruzwa kuko ababashije kugera mu ishuri baba babasha kureba kuri dusoreje ku butumwa bwa nta ukuri rya Giovanni uri mu karere ka Kirehe ati nge mbona urubyiruko rwize rwafashe urutarize kutishora mu biyobyabwenge aho yishoramo nabo mu gusoza ubutumwa bw'abakunzi bacu batwandikiye none reka dushimire cyane abadusangije ibitekerezo byabo nanone kandi dushimiye cyane abakomeza kuduhamagara cyangwa kutwandikira baduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho naho uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa yacu ariyo 078 55 45 11 cyangwa se kuri 07 22 55 11 45 abakoresha email nabo batwandikira banyuze kuri email yacu ariyo ejoyouth@gmail.com ndetse n'abakoresha Facebook mwaduha ibitekerezo munyuza ashakirwa ukandikamo ijambo ejo youth echo ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse wajye ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyouthecho.org reka nshimire abantu bose twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abatwandikiye ubutumwa bwanyu nakagaruka mugire umunsi mwiza
cyane ikiganiro cyacu tugeneye ahashimira mu minsi mwabanye natwe ndetse n'abararekire gukomeza kuryoherwa na gahunda hatisha ijya Amerika yabateguye muri studio mwari kumwe nanjye Karen Uwizeye ikiganiro cyo yahuje n'igena wawe gihagarariye mugira amahoro bye bye
icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo reka tubareke mu gikurikire
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasohuje mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi impaka ibiganiro n'ibibazo ku mugambi wo guhindura no kuvugurura itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho zimaze iminsi zivugwa haba imbere mu Rwanda haba inyuma y'igihugu izindi impaka kandi zibimburira amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mwaka wa 2017 ejo bundi kwa gatatu tariki 19 y'ukwezi kwa 8 2015 nibwo umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda watoye itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 nkuko ryavuguruye kugeza ubu umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda Asomuta Kaboyi yakurikiranye ibiganiro byabereye aho mu mutwe w'abadepite aratugezaho imiterere iyo komisiyo nshya yashyizweho
iyi komisiyo izamara igihe kingana n'amezi 4 ashobora kongerwa n'iteka rya perezida wa Repubulika bibaye ngombwa izabigizwe n'abakomiseri barindwi iyi komisiyo izabishamikiye ku nteko ishinga amategeko ari nayo izagihemba komisiyo izabifite inshingano yo gusesengura ibitekerezo by'abanyarwanda ku ivugururwa ry'itegeko nshinga gutegura no gushyikiriza umutwe w'abadepite imbanziriza mushinga y'itegeko rivugurura itegeko nshinga abagize komisiyo bazatoranywa na guverinoma bemezwe na sena mu itegeko rishyiraho iyi komisiyo risobanura neza ko umuntu wemerewe kujya muri iyi komisiyo agomba kuba ari inyangamugayo agomba kuba atarahamijwe n'inkiko icyaha cya jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside no kuba atarakatiwe n'inkiko igihano cy'igifungo kitarengeje amezi 6 agomba kandi kuba afite ubunararibonye mu mirimo y'ubuyobozi igihembo cy'abagize iyi komisiyo kizagenwa n'iteka rya perezida wa Repubulika Minisiteri y'abakozi ba leta igenera abakozi iyi komisiyo umutwe w'abadepite ukaba wagenera impuguke komisiyo zakwifashisha mu gutunganya imirimo ya komisiyo izi impuguke ariko hari abadepite bamwe basanga na komisiyo ubwayo igizwe n'impuguke kongeramo izindi bidafite ibisobanuro
ingingo ya gatandatu iyi komisiyo nayo twari twayemereye ngo gutumiza umuntu ngo uwo ari we wese none hano twongeyemo n'izindi impuguke ndumva bisa nkaho byabibaye byinshi hanyuma ibyo kongera impuguke mu zindi impuguke uko nubundi iriya timu ni timu y'impuguke
aho bihuriye cyane n'iyi ngiyi kubera ko iriya komisiyo nk'uko mwabyumvise no kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga kandi ikora imirimo ya buri munsi inteko ishinga amategeko n'iro rwego ishamikiyeho ariko icyo bishatse kuvuga kuzira impuguke komisiyo ubwayo ishobora kubona ko ari ngombwa ira komisiyo igizwe n'abakomiseri barindwi ishobora kubona ko ari ngombwa ko yakenera impuguke zituruka ahandi hantu hatandukanye iramutse ibikeneye ishobora kubisaba umutwe w'abadepite ariko ku rundi ruhande n'umutwe w'abadepite ubonye ko impuguke zikenewe bibaye ngombwa nk'uko byanditse umutwe w'abadepite ushobora kugenera ira komisiyo impuguke nkumva rero impuguke z'urukwazo nta bantu baturuka ahandi batari muri komisiyo bashobora kuza bakaba bagirana igihe bibaye ngombwa bashobora kuza bakabagira bagirana kontra n'umutwe w'abadepite
hari bamwe mu badepite bagiye berekana ko ingingo zimwe na zimwe ziri muri iri tegeko rishyiraho iyi komisiyo zahindurwa cyangwa zikanozwa nk'iyivuga uko umukomiseri yirukanwa
ingingo ivuga isimburwa ry'umukomiseri twari tumaze kubona mu ngingo ibanza ya 12 ko umukomiseri ashobora guhagarikwa ku mpamvu iyo ariyo yose manda itarangiye kandi bigakorwa n'uwamushyizeho ndikwibaza rero hano uburyo perezida w'umutwe w'abadepite ari we wamenyesha perezida wa Repubulika mu gihe nyirubwite ari we wafashe icyemezo nkaba numva byaba bihabanye uwashyizeho umukomiseri amukuyeho bigomba kunyura kuri perezida w'umutwe w'abadepite akabimenyesha nanone nyirubwite.
Nubwo abadepite bagiye berekana ko hari ingingo zimwe na zimwe zakwandikwa cyangwa se zigasobanurwa neza, inteko rusange y'umutwe wa depite yo kuri uyu wa gatatu yasoje imirimo yayo, abadepite bose nta n'umwe uvuyemo batoye itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganya inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga, cyane cyane mu ngingo yaryo y'101 iha uburenganzira perezida Paul Kagame kongera kwiyamamaza. Abagize iyi komisiyo bazaba barangije akazi kabo mu mezi ane nyuma yuko bashyizweho maze bashyikiriza inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite imbanziriza mushinga y'itegeko rivugurura itegeko nshinga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turamushimiye Asumta Kaboyi, nibuza akomeje kutwumva ko iri ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi kandi yavuganye na bamwe mu banyarwanda bari Kigali ababaza uko babona iyi komisiyo nshya yashyizweho.
Ndibaza ko iyo komisiyo izabishinzwe kwandika mu buryo bw'amategeko ibyifuzo by'abaturage, kandi ibyifuzo by'abaturage birasobanutse. Misiyo y'iyo komisiyo, manda yayo ni ukwandika ku buryo busobanutse, ku buryo busanzwe bukoreshwa mu mategeko, uburyo iriya ngingo y'ijana n'imwe izahindukamo kugira ngo icyifuzo cy'abaturage gishyirwe mu bikorwa. Ni ukuvuga perezida wa Repubulika Paul Kagame wayoboraga igihugu wabangamirwaga n'iyo ngingo, uko kubangamirwa kube kuvuye nk'uko abaturage bamutora bamushyiraho babyifuje. Ndumva rero inshingano z'iyo komisiyo ntabwo ziri politike, ntabwo ari komisiyo izajya kwicara ngo yige ngo se ngo iyi ngingo ikwiye guhinduka cyangwa ntikwiye guhinduka. Icyo cyarakemuwe, bo batumwe n'aba shinzwe kubyemeza aribo baturage, bavuze bati nimuduhindurire iyi ngingo, muyihindure ku buryo bw'amategeko, ku buryo itongera kubangamira perezida wa Repubulika. Hari uburyo bwinshi rero bishobora gukorwamo, bashobora kuvuga bati dusanze twamwongerera manda yindi, twamwongerera manda eshatu. Abaturage hariho n'abadasobanukiwe bakavuga bati ni ubuziraherezo. Ibyo rero nibyo bashakiramo ababizobereyemo ku buryo babyandika mu buryo bw'amategeko, ariko ntabwo ari urwego rwa politike rujya kwiga niba ingingo ihinduka cyangwa idahinduka. Icyo kizemezwa n'abaturage, kandi nicyo batumye iyo komisiyo. Nta yindi nshingano iyo komisiyo ifite nkurikije uko njye mbyumva, kuko ntabwo ndasoma itegeko ribashyiraho. Kubwanjye nta nubwo byari ngombwa ko iyo komisiyo ijyaho, kuko ishobora gutinza gushyira mu bikorwa ibyifuzo by'abaturage, ari ukubanza gutegura amategeko ayishyiraho, nabo bakazajya gushyiraho amategeko agenga imikorere yabo, reglement d'ordre de l'interieur, ibintu birenze umuntu umwe biragora. Nyamara hari inzego za leta zisanzwe zitegura amategeko, kandi ayo mategeko ari yagenga igihugu, akaba nta muntu yanenga kugeza ubu. Numva njyewe rwose ku bwanjye n'izo nzego za leta zisanzwe zitegura amategeko, zisanzwe zivugurura amategeko iyo bibaye ngombwa ko avugururwa, zashoboraga kwifashishwa kugira ngo n'ubundi bategure ibyo abaturage bifuza ko kuri iriya ngingo.
Ewe naho igihugu kivuye naho kigeze, numva ko guhinduka nta kintu byaba bitwaye. Numva bishobora kurushaho kuba byiza, ariko cyane cyane nk'abantu b'abanyabwenge bagomba kuzabanza gushishoza neza niba nta zindi ngaruka zishobora kubaho itegeko rihindutse, kandi ryari ryanditse ko ubundi ridahinduka.
Ubundi uretse kwitonda no gushishoza, tuyitezeho ukuri kuzima, kuko si twese abantu turi gutekereza ko itegeko nshinga rihindurwa. Hari bamwe na bamwe batari kubyemera, ariko abenshi harimo abari kubyemera ari benshi. Kimwe n'uko duteze amaso kuri bariya abantu kugira ngo bashyire mu kuri, bariya bagombye ibyo bazemeza, buri ibyo bazemeza bihutisha batihutisha mshose, twebwe twarabyemeje nyine, ntibakora ibyo bumva ariko baturage nyamwinshi twarabyemeye. Mu nama z'imidugudu mbora mbyumva kuko nabarumuna wanje nabo mu miryango hirya mbora mbyumva iyo turi gutelefonana bambwira bati umusaza yaduhaye inka yagize ati byose nuko nyine numva ko bamwemeye nyine itegeko nshinga rireme rigomba guhindurwa
narisaba kugira vuba vuba nyine rikava mu nzira kugira nyine ngo tuzabone uko tutora umuyobozi wacu none se iyo bitinze nyine ibintu iyo bitinze mu nzira bisa naho bipfapfana uriya muyobozi wacu yadukoreye ibintu byiza nk'abadamu aduhereza uburenganzira aduhereza kuresha n'abasaza bacu natwe nyine ubungubu badushyize imbere ubungubu kuba dufite uburenganzira ku by'ababyeyi bacu ubwo natwe nyine niyo mpamvu twakumva nyine ko yakomeza kutuyobora akaba ariyo mpamvu nyine ngabo babishinzwe babidukorera vuba tukagumya tukibera mu munezero ngo twari tunarimo
njye numva nta bintu byinshi nari nzi kuri iyo komisiyo cyane ariko numva icyitezweho ni uko igomba kwiga mekanisme zizakoreshwa haba muri manda zikurikiye n'izitaha ikindi gihe ni ukuvuga ngo itegeko riratorwa ntireba umuntu rireba abantu bose muri rusange niba ari muri urwo rwego rero tukaba tubona perezida akora neza irifo no kwitegura ko abazakurikiraho batazakora neza noneho rero iyo komisiyo niyo izabihuza byose abaturage barebera kuri perezida uhari ntabwo bitega ko hazaza n'abandi kera nyuma y'uyu perezida ntazabaho iteka ryose hazabaho abandi ba perezida rero nyuma y'aba perezida iyi komisiyo niyo igomba gushyiraho imirongo migari iba isa nk'aho ibakumira nicyo ntekereza gusa cyonyine gishobora kuba cyatekerezwaho cyane kandi nacyo cyitezwe kuri komisiyo kuba Kagame akora neza twese turabibona n'amahanga arabibona nawe abyiyumvamo n'abanyarwanda bakabyiyumvamo ariko se abazakurikiraho kwiteka uzakomeza kuba ingiri kandi noneho tukaba tutazi imikorere yabo rero iyo komisiyo nicyo ntekereza komisiyo igomba kuzabitindaho ariko cyane cyane ikamenya ko nyuma ya perezida Kagame ukora neza hazaza n'abandi bashobora gukora neza kuko batakora neza iyo tegeko rero niyo rigomba iyo komisiyo nicyo igomba gushingiraho cyane no kureba niba bifite imbaraga zo kubakumira badakora neza zo guha umurongo abakora neza
mu biganiro binyuranye hano ku Ijwi rya Amerika twakomeje gutumira abanyarwanda b'ingeri zose abaturage basanzwe abanyapolitiki impuguke n'abandi banyuranye uyu munsi twatumiye umwe mu banyapolitiki uri hanze y'igihugu bwana Rusesabagina Paul muraho cyane
murakoze cyane Karekezi muraho
neza
turaho
mwe mwishaka ryanyu PDL ihumure ishyirwaho ry'iyi komisiyo nshya mu nteko ishinga amategeko mwaryakiye mute
ishyirwaho ry'iyi komisiyo riradutunguye kuko ubundi abaturage bavuga ko ari abaturage batekereje ku bintu perezida wa repubulika aravuga ati jyewe abandi ndarengana jyewe ndi umwere ntawe mpuriye no guhindura amategeko ikintu cya mbere cyadutunguye ni uko abantu bahinduye amategeko bavuze ko amategeko agomba guhinduka ari abadepite 74 kuri 74 ni ukuvuga 100%. Ubundi ahantu hari demokarasi ntabwo abantu bose bavuga yuko bemeye icyemezo niyo cyaba giturutse kwa rubanda ngo bavuge ngo twemeye yuko iri tegeko turihindura kandi iryo tegeko n'ubundi rubanda barikoze
murabyibuka ariko bwana Rusesabagina ko aba badepite babunze muryo abanyarwanda 3,000,000 n'ibihumbi 700 bemeje basaba inteko ko yahinze itegeko nshinga
kuri jyewe iyi mvugo ntabwo ari imwe kuko bwa mbere iri tegeko nshinga ryakozwe muri 2003 bikorwa n'ubutegetsi bwa FPR ari bwo buyoboye u Rwanda uyu munsi nibwo bwivugiye yuko nta muntu n'umwe ushobora kuyobora igihugu manda zirenze 2 gusa zikurikiranyije none bategetsi bwari bwaranditse bya tegeko nubwo ari bwo ubona busa naho bukinisha abaturage kandi abaturage ibyo bakora kenshi babikora kugira ngo bashimishe ubutegetsi barebe yuko bwacya kabiri niyo byaba atari byo uzabarega azabatsinda kubwire by'umukino babakina n'uwo wo kuvuga ngo buke kabiri barimo noneho barakinisha abaturage bati mwa baturage mwe ko byabindamye mwari mwabivuze kuki mutavuga ibitandukanye kuri twebwe rero muri PDR humure tubona ibi bintu ari ibintu birimo ubutegetsi bwo hejuru ikindi kintu gitangaje ndetse gishobora kuba cyatumenye umutwe nuko perezida wa Repubulika ubwe niwe warivugiye ati ibi bintu ntabwo yewe wabandi ntibindeba n'ibya rubanda ntabwo ari ibyanjye ariko uyu munsi twumvise yuko na komisiyo akanama ngishwa nama kazayobora imihango yo guhindura itegeko ariwe nyakubahwa uzagashyiraho
bwana Rusesabagina nubwo ishyaka ryanyu PDR ihumure ritavuga rumwe na leta itegeko rishyiraho iyi komisiyo riteganya ko ishobora kwiyambaza abanyarwanda bakayungura ibitekerezo iyi komisiyo nibasaba inama nibasaba umusanzu muzayiha umusanzu uteye ute
none se wawugize neza wa munyamakuru we rwose bwana Karekezi uyu komisiyo iramutse nsabye PDR umusanzu twayibwira tuti iyi komisiyo bwa mbere igomba kuba komisiyo yigenga ikaba komisiyo yo muri demokarasi kandi byaba ari igitangaza muri demokarasi kubona abantu ijana ku ijana bumvikana ku kintu ikintu kitagira abantu bavuga bati nyamara ibintu twabikora ukundi ubwo rero yoko kanama ni katugisha inama twebwe tuzakabwira tuti wowe akanama we genda uvugane n'abagutumye ubumvishe yuko amategeko yarakoze yarahagije kugeza uyu munsi njyewe nawe turimo tuganira ku ijwi rya Amerika Mandela niwe muperezida wa mbere wubashywe ku isi yose abantu rero ubundi bashaka kwandika amazina yabo mu mateka ntabwo bagombye kwigaragura muri utwo tuntu ngo bavuge ngo ariko ngo nijye abaturage bashaka nijye rubanda rushaka ngo singenda impava kuko abanyarwanda baciye umugani neza cyane ni nkuko ahitwa kera ishobora kwata amababa
bwana Rusesabagina murakora politiki birumvikana iri tegeko nshinga rishobora gutorwa n'abanyarwanda muri kamarampaka bashobora kutaritora nta wamenya baritora bataritora amatora ya perezida w'igihugu mu Rwanda ari muri 2017 mbabaze gato mwishyaka ryanyu PDR ihumure murateganya kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu myaka ibiri iri imbere mu Rwanda
koze cyane ahubwo noneho urasa naho urimo udushyira igorora PDR humure ni ishyaka ryagiye muri opozisiyo kandi twagiye muri opozisiyo tutitemberera twashakaga guhangana n'ubutegetsi buriho twashakaga guhindura ibintu nk'ibi ngibi byose biriho kandi nta na rimwe uzabihindura utayobora umugambi wacu nk'uko nabivuze tariki ya 23 z'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka ni ukuvuga mu kwezi gushize nuko twebwe PDR humure tujya ku buyobozi bw'igihugu kandi tugahindura ibintu tukabigira byiza kurenza uko biriho uyu munsi n'uyu munsi rero bya bindi natangaje kuri Ken 5 cyangwa kuri K5 ni televiziyo y'i Texas ntabwo nabihinduye
ni ukuvuga ko muri make ishyaka ryanyu ryiyemeje ryafashe umwanzuro wo kwiyamamariza wo kuzahatanira amatora y'umukuru w'igihugu muri 2017 mu Rwanda
bizaterwa n'uko byasubira nk'uko bisanzwe bizaterwa n'uko ibintu byose bizabimeze icyo gihe ariko ubundi cyifuzo cyacu nuko PDR humure muri 2017 izaba iri mu bahatanira ubuyobozi bw'u Rwanda
ahubwo mu yandi magambo bwana Rusesabagina kugira ngo nshimangire ikibazo cyanjye mwe nk'umuyobozi w'ishyaka PDR humure murateganya kwiyamamaza ndavuga ubwanyu mu izina ryanyu nk'umuyobozi w'ishyaka mwiyamamariza umwanya wa perezida w'u Rwanda.
Uyu munsi ibyo ndimo kubwira mu Bwana Karekezi ndumva ari ibitekerezo by'ishyaka ryanjye ryose riteranye, nuko niba twaragiye guhangana n'ishyaka n'ubuyobozi buriho mu gihugu tukavuga tuti hari ibyo twebwe dushobora kuzana bishya byiza, nuko tutazategereza ko hazashira imyaka n'aka kanya biramutse bishobotse. Federi humure yahindura ibintu biriho mu Rwanda.
Ndabashimiye Bwana Paul Rusesabagina, umuyobozi w'ishyaka PDR Ihumure, tuvuganye ari Buruseli mu Bubiligi. Tugaruke nanone mu Rwanda tuganire n'umwe mu mpuguke zisesengura politiki y'akarere k'ibiyaga bigari, nawe ndamusaba abanze atwibwire.
Murakoze cyane. Nitwa Ndorimana Semana, aba ndi mu Rwanda.
Ndabasuje cyane Bwana Ndorimana Semana, ikaze mu biganiro byacu kandi.
Murakoze.
Mumaze igihe mukurikira izi mpaka ku bijyanye n'itegeko nshinga ry'u Rwanda, bamwe mu banyarwanda bifuza ko ryahinduka. Ejo bundi hashyizweho iyi komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu kuvugurura itegeko nshinga. Mwe kuba perezida w'igihugu ari uzashyiraho abagize iyi komisiyo ni abantu barindwi, mwe ni ikintu mwakiye mute?
Cyumvikana mu by'ukuri, kuko ntabwo tubona undi muntu washoboraga gushyiraho iyo komite, cyane cyane ko ari komite izafasha gusuzuma ingingo zishobora guhinduka nk'uko twabikurikiranye.
Hari bamwe mu banyarwanda Bwana Semana bakomeje gukurikirana impaka ku bijyanye n'itegeko nshinga ry'u Rwanda rishobora kuba ryahindurwa nk'uko byasabwe na bamwe mu banyarwanda. Ariko iyo komisiyo nk'ingo igiyeho bakumva ko ari perezida w'igihugu uzayishyiraho, kandi itegeko nshinga ari we rireba cyane ku bijyanye no kuba ryahindurwa, basanga muri make abagize iyi komisiyo nta kazi kandi bazakora uretse kwemeza ibyemejwe n'inteko. Mubyumva mute?
Ntabwo ari uko mbitekereza, nubwo akenshi ari uko bigenda. Tufite ingero z'ahantu henshi aho perezida yashyiragaho abantu, kubashyiraho ntibisobanure ko ari ukuhita bumva kimwe nk'uko perezida abisabye. Urugero twatanga rutoya ni uko mu matora yabaye muri Cote d'Ivoire, perezida wa komisiyo y'amatora wari washyizweho na Bagbo, ariko nyuma y'amatora mwabonye ibyo yatangaje, kandi wenda abantu bari biteze ko byanze bikunze ari buvuge ibiri mu byifuzo bya perezida akavuga ko ari we watsinze, ariko si uko byagenze. Naba rero ntabwo kuba bashyizweho, nubwo akenshi bashobora wenda kugira igitutu cyangwa ubwoba cyangwa kwishisha bakaba bakora ku bushake bwabo ibyo perezida ashaka, nubwo ubu ngubu tutabizi kuri iyo ngingo icyo ashaka nk'ikihe, ariko hari n'igihe mu by'ukuri baba abagabo b'inyangamugayo, abagabo bashaka guteza imbere igihugu cyabo no gusiga amateka, bagakora mu by'ukuri ibintu bikwiriye.
Mu biganiro byacu byashize Bwana Semana, hari abakomeje gukemanga umubare w'abanyarwanda bandikiye inteko ziriya miliyoni 3,700,000 bayisabye ko yahindura itegeko nshinga. Kuri mwe mukurikirira hafi ibibera mu Rwanda, namwe murahari, muri make kuri uriya mubare abatora mubona cyangwa se ni bangahe? Ese abanditse bo bagaragara bate?
Bwana Karekezi, icyo kibazo kiragoye cyane kugisubiza, gusa nk'uko tubibwirwa iyo mibare ni imibare tuhabwa n'inteko ishinga amategeko yagiye yakira ayo mabarwa. Ntabwo tuzi neza nimba barasuzumye mu by'ukuri kugira ngo barebe nimba nta baturage banditse inshuro 2 cyangwa 3, kuko hari abo twagiye tuganira nabo bakatubwira bati ku kazi nanditse, ndetse mu rusengero naho nagezeyo nsangiye gahunda irahari, ndetse no mu kagari k'iwacu naho iyo gahunda yari ihari. Ubwo rero biragoye cyane kumenya nimba inteko ishinga amategeko yarasuzumye neza nimba muri iyo mibare itanga hatarimo abantu banditse 2 cyangwa 3. Ikindi kandi biragoye kumenya muri abo ngabo ntabana batarageza imyaka cyane cyane ko ari aho twumvaga ko petition nkuko babyiye ngo harimo n'abana bemerewe kuzandika. Ibyo rero igisubizo cy'icyo kibazo twakimenya neza tukibajije mu by'ukuri inteko ishinga amategeko nimba izo ngingo ebyiri barazisuzumye neza kugira ngo batubwire imibare mu by'ukuri y'abatora muri abo bose banditse uko ingana.
Reka tuzagerageza inteko tuvugane nayo, ariko murabiza amatora ni muri 2017 bwana Semana. Ariko impaka ku itegeko nshinga zitangiye kuzamurwa ubu, ikibazo cyafashe intera iri hejuru imyaka ibiri mbere y'uko igihe cy'amatora kigera. Musanga mu by'ukuri izi mpaka z'abifuza ko itegeko ryahinduka n'abifuza ko ritahinduka cyane amashyaka politiki amwe atavuga rumwe n'ubutegetsi, hari icyo bizahindura ku buryo cyangwa se ku byo inteko ubwayo yemeje mu minsi mike ishize?
Murakoze cyane. Hari ijambo nakunze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze muri Kongre y'ishyaka rya FPR. Yabwiye abarwanashyaka ati abantu ntibakagombye kurushya ubwenge n'icyugo. Arababwiye ati icyugo iyo kigiye kuzamuka igiti kirabanza kikanyeganyeza. Urwo rugero yatanze twe twarwakiriye nk'aho yababwiraga ati muri ibi bintu mugomba kureba impande zose mukareba nimba nta ngaruka bizatera. Nimurushwe ubwenge n'icyugo kuko icyugo nyine kinyeganyeza. Twebwe rero tukaba dutekereza ko ubu ngubu kubikora kare ari ukugira ngo banyeganyeze nyine igiti barebe nimba ibyo bintu nta ngaruka, barebe nimba abanyarwanda babishyigikiye, babirebe babisuzume hakiri kare kugira ngo batazabisuzuma ku munota wa nyuma bikaba byateza ibindi bibazo. Nkaba ntekereza ko inteko ishinga amategeko yamaze kunyeganyeza igiti itubwira umwanzuro ko nta kibazo cya referendumu, nta kibazo babibonamo, babishyigikiye ijana ku ijana. Rwose tukaba dutekereza ko nibigera kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika nawe azabisuzuma, ari we ubu ngubu usigaje kubisuzuma akareba, kuko hari n'igihe bishobora gusuzumwa gutyo wenda Perezida wa Repubulika atagishaka manda ya gatatu akeneye kuruhuka nk'uko twagiye twumva ko n'umuryango we ushobora kuba umukeneye. Bityo rero tukaba dutekereza ko impande zose nk'uko Perezida yabakanguriye kunyeganyeza igiti ntibarushye ubwenge n'icyugu, ubwo abanyarwanda bose kuri iyo ngingo bazagerageza kunyeganyeza igiti kugira ngo barebe nimba nta ngaruka mu by'ukuri ibintu bishobora gutera.
Bwana Semana, kugira ngo twanzure gato kuri iki kiganiro tugiranye, bamwe mu batavuga rumwe na leta n'abandi basesengura politiki twaganiriye harimo n'abanyarwanda b'ingeri zinyuranye batemeye cyangwa se batari bifuje ko itegeko nshinga ryahinduka, bavuga ko kurihindura ari ukubangamira demokarasi, aribwo butegetsi bw'abaturage, cyane barebye amateka y'u Rwanda n'ingaruka icyemezo cyo guhindura itegeko nshinga gishobora kuba cyagira ku Rwanda rw'ejo. Mwe musesenguye, hari ingaruka mubona guhindura itegeko nshinga bishobora kuba byateza, byaba mu bihe bya hafi cyangwa se mu bihe biri imbere?
Tukurikije uburyo tukurikirana politike yo muri kano gace, by'umwihariko tukareba mu Rwanda uko byifashe ubu, biragaragara ko mu by'ukuri nta ngufu zindi zihari hano mu gihugu zabuza itegeko nshinga kuba ryahinduka. Ndetse iyo tunabireba, ni ahantu tubona hashobora kuva imidugararo ivuyemo imbere itewe n'icyo kintu cyo guhindura itegeko nshinga. Ndetse ababivuga benshi muri abo bavuze abanyepolitike bari hanze, abenshi bari mu bihugu byo hanze. Abo rero abanyepolitike bo hanze ntabwo bakunze kugira imbaraga zo guhindura ibintu mu gihugu, cyane cyane iyo bari kure, iyo bavugira mu migabane itari niyo hafi ahangaha, kugira impungenge mu by'ukuri ibyoroshye. Ariko rero icyo kibazo nkaba ku bwanjye nubwo mbibona gutyo, nzi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika aba afite amakuru menshi ahagije arenze ayo mfite, niwe uzabasha gusuzuma akareba nimba iyo ngingo ishobora kutazagira ibibazo iteza nk'uko tubibonye mu Burundi, nk'uko twagiye tubibona no mu bindi bihugu.
ndabashimiye cyane bwana Ndorimana Semana ni impuguke mu bya politiki ya karere k'ibiyaga bigari tuvuganye ari mu Rwanda
murakoze cyane bwana Etienne Karekezi.